kuduza Bega mehla yathi nguye nale olethi kunquza
Yezethana yazi yasho 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 vele nto yasho
Yathi nguye lo muntu
Yasho Yathi phakethe gcwele yasho
Yathi nguye lo muntu
Yasho 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 vele nto yasho
Yathi nguye lo muntu
Yasho Yathi phakethe gcwele yasho
Yathi nguye lo muntu
Yafika ngamandla lensizwa Yathi zonja
Ngibona luba ngolwami